Download kupitia pdjtv.com. Download kupitia pdjtv.com. Download kupitia pdjtv.com.
Chago,
Germania ya Viola,
Germania ya Viola,
Germania ya Viola,
Germania ya Viola.
Amependwa na mama,
ananyota kali sana,
Germania ya Viola,
Germania ya Viola,
Germania ya Viola,
Germania ya Viola.
Amependwa na mama. Wengine niliokuwa nao walinifanya tumi, wengine nimeshindana nao,